amazambu.com. Super vibes.
Yeah, it's a client train, yeah. I lie. One from top, can you see? Now I'm with me. I know that you're getting me, yeah. So my umma panga singa kwanise. That's why na kanisa kurindi kuko say. I'm feel happy, you got my second little body after 2 minutes. Hey, you maza queen, yeah. I don't know why. According to me, I dislike that. Can you exchange? Cause love ya mamu disinga yuwaise. Love ya mamu disinga yuwanise. Yori lero kuseka mawa kulira. Yori mawa kunjo ya lero maswaisi. Hey, love ya mamu di. Love ya mamu di. Love ya mamu di. Yo indira mamu di. Love ya mamu di. Love ya mamu di. Love ya mamu di. Yo indira mamu. Benangkari liguitane. Mapanga bezi jazo uswe nanti mawane. You are for good and that's my everything. You broke my heart to come mapanga chunche. You see my baby tima wako udeike. Sekira za kusinte. So indela mamudi singa sekwanise. Inda topa, da topa. Love ya mamudi singa yuweze. Love ya mamudi singa yukwanise. Yori lero kuseka mawa kulira. Yori mawa kunjo ya lero maswaisi. Hey, love ya mamudi. Love ya mamudi. Love ya mamudi. Yo indela mamudi. Love ya mamudi. Love ya mamudi. Love ya mamudi. Yo indela mamudi.
www.amadzambiri.com.